아래로 떠가서도 아빠니 아빠 빼다가라
과우제 나 말아이까 누군다 나 누구 다 보니까 우리만은 하외 맘마 왜 우우피 때 이사놈니슈 수고고 군다 아후 군다고 생가
Yo yegoko urabizwi nungura ndimwe senga nginare zicamarenga ndahogoza ngakorora mwishwi rirenga ndaririmba nkarimbira munimba z'amabanga myanya banga menya ko ngukunda nkana gusenga duba manga ingaragu musikanzu yawe nige ruganzu ndore sinatendagu nubwo bikoma mu mori mori barakami bimasa nkabariwe n'imbori ugusa ninakoma amasa nkambiza ikamba mu rugori uri mana y'inkumi shamiri hatugami niwe ntandaro y'ururimi nganira bishego mana kazi we kiraro cyashatse ko n'uriri rwego sindabukwe muhasi none ubu ndumukwe mu ijuru ururakaze narwikekwe kuko nangaru
Uri mana ngore Uri mana kazi Imana ngore 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 Uri mana ngore Uri mana kazi Imana ngore 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 ngore
Imana kasi